Wilson. Day Walker. Working on the master plan.
Mutamize musako. Osamu oninga chipua. GPF ya inayo. Na eve ya keza katua. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning.
Na eve ya keza katua. Mwamuna amasa pula cheni dandizo pangono nishi alimu game. Osa musula ati chinasila chifukwa pali mailo muzaka nkala semu. Ule mumwe na mwati lisa kati kwa tikabu shivene fyo wanunga. Javasamba tabachinja kiti moneni mifualile kwa tini zoko. Walile pulu kano kubutulu kemi monekele na kalimoni choko. Nishita fefionse fila chinja na ena kano nkanga filia wanunga.
Mutanize musako. Osamu oni ngachipua. Jipi eve ya inayo. Na eve ya keza katua. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning.
Na eve ya keza katua.
Ati Mary akonda chefi muba kuli beve ya chi Daft Panga Slay Queen. Vena lionse wa sangwa mklabu bafuela kapimpe nyaka kwete mini. Hava nankwe mabotolo palichakumwa savana breeze na spini. Mwafueko muwike mujipi mulangama kwebo mchita na wanove. Nishita fefionse fila chinja let love lead not akarijo. Mutandize koche osa museka no life machinja mublinki ya rinzo.
Mutandize musako. Osamu oni ngachipua. Jipi eve ya inayo. Na eve ya keza katua. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning.
Na eve ya keza katua.
Help me out, listen. Yeah, lift me up when you see me fall. Don't you dare ignore when you see my call, hum. One day you will need me. Without Ben or Slap, where would I be? Probably still in Chunga, skinny as hell. Imagine the scene, all I had was a dream. You helped me carry the lot that working for God. I appreciate, I'll never forget. It's my turn to lend a helping hand. I'm helping Stash, he helping Dave. What a beautiful chain. We broke the curse, the Nez did it. We're all winning,
Musako. Osamu oni ngachipua. Jipi eve ya inayo. Na eve ya keza katua. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning. Ana planning. Pato nae ana planning. Ana planning.
Na eve ya keza katua.
Mr. Wilson. Get emotion graphics baby. Limpo, I got you. Big business.